Thank you, Brother Moore. You may be seated.
Ngiyabonga mfowethu mo ningahlala phansi kulungile lokho mfowethu yifake ngiyabonga ngesimemo ngiyakhombisa ukuthi abantu basalambile indlela engikhuluma ngayo nengiqhubeka ngayo futhi nokho nilokhu nibuya ngakho ngibonga kakhulu kuwe inkosi nibusise njalo ngomkhuleko wami lesi kube isikhathi sisodwa esihle kakhulu kimina ngizijabulisise ngempela ngaba nesikhathi esimangalisayo isikhathi esimangalisayo senhlanganyela ezweni nasezintweni zikankulunkulu bengizibuza lo akusuye udadewethu Lyle nguye ohlezi lapha na uyazi ngobunye busuku ngikhulume nomnyeni wakho e-Azusa ngomhlangano wase-Azusa Street futhi ngaqalaza nxa zonke futhi ngikubonile ngacabanga ukuthi uzobe umdala kunalokho ngakho ngase ngiqaphela futhi mina udadewethu mo ngibone isithombe sakhe leyo ncwadi oyibhalile nginayo kuyamangalisa futhi impela bekungukuthi ukungibuyisela ezinsukwini zakudala ngenkathi uthi wawugqoka leyo ngubo yodwa isikhathi eside kangako noma okuthize nodadewethu mo mncane ngapha umfomncenyenyana egqoke ama ngibambe phansi ngakujabulela nje ukuba nawe dadewethu mo ngicabanga ukuthi uhlanganiswe nabo phakade uma lokhu kuphila sekuphelile nokuphila ngakolunye uhlangothi leso yisiyingi somndeni esikhulu ngeke sa ube nemi zabalaza eminingi nezinto kulokhu kuphila kodwa ukuphila okuzayo kuzoba ngcono siyazi ukuthi imizabalazo isiphelile uNkulunkulu nibusise njalo nonke wana jini angekaliboni lelo gebhezi lengane kwamanje kodwa bangaki abalujabulele lolo datshana na bekukuhle ngempela lokho mina nomngami saba nesikhathi esimnandi nje ngakho uBilly unezithombe zabo zonke phakathi lapho futhi Jackie ngabe akekho lapha na ngimbonile lo mfanyana wakhe uma eqhubeka ekhula uzoya kozingela ibhere ngezincindi zakhe ungumfunkulukazi akanjalo na ufana nendoda encane ngempela futhi sijabule kakhulu kubona laba bantu abasha futhi sibona abadala besabambelele abancane beza kulokhu kusa bengingenaso isikhathi sokubona wonke umuntu ovela ebengimazi ovela ethabenakele nasezindaweni zonke angikuphiki abanye babantu nami uyaqonda ngiqinisekile manje kini ovela ethabenakele sizonazisa ngokushesha kokukhulu uma singakuhlelela leyo minyaka ibandla esikhombisa ukuba ilandelwe izimpawu eziyisikhombisa zokugcina angazi ngingahle ngehlenge lesithabenakele lami ezansi lapha ngeke bangivumele ngakhe noma yini kuleyo phezulu lapho abantu abazongezayo futhi ngakho angazi ukuthi sizokwenzani abangivumeli nje ababonakali befuna ngikwenza futhi ngakho besilwa nakho isikhathi eside futhi asikwazi ukukwenza ngakho kodwa sizoqhubeka futhi sibe nalokhu noma kanjani mhlawumbe ngaphambi kokuba kubande kakhulu manje kubulala kokuqala ngenishiya nonke lapha eshif report ngenza kuphawula kanje uma ngingake ngibe nomusa kini niyabo ubusuku abuye kuba mnyama kakhulu izimvula ngeke zine ngamandla kakhulu ngakho kubulala nje lokho kusami kahle ngishayele noma nini noma yini engingayenza ngizokujabulela kuyenza ngiyasike sikathi ekuthethiseni evangelini niyabo nezinto ezinjalo akungenxa yokuthi angikho othandweni ngisothandweni niyazi akulungile ukusho amahlaya amancane kodwa ukushintsha into njengomfana omncane ebhaxabulwa niyazi noyise wathi ndodana lokhu kuzongilimaza kakhulu kunawe wathi baba ngiqinisekile ukuthi ngeke ukwenze khona-ke ngakho ngikodwa kubhaxabulwa kwevangeli kuhlukile akujabulisi kakhulu ukukwenza kodwa nokho yizinto esizidingayo futhi siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzokubusisa ngokucebile ngicela imikhuleko yenu manje futhi lapho phesheya kwezilwandle manje umfowethu Jack bengitshela phandle lapho ukuthi banginikeze umnikelo othando futhi ngakho bengingawufuni lowo kodwa bengizomvimba bengicabanga ukuthi uzokwenza kulobu busuku kodwa besevele kwenzile ubusuku ngesinye isikhathi ngaphambilini ngakho ke izongeniswa emsebenzini wezithunywa yazinkolo ngeTabernakele. Angiwutholi ngokuqondile mina uqobo. NgeTabernakele futhi uzoba ukusiza ukuthumela phesheya ezindaweni lapho bengakwazi ukukhokela evangeli futhi babe nemihlangano khona-ke lokhu konga. iTabernakele aliwusebenziseli lona uqobo, nakho kuhlezi abaphatheli khona lapha manje. Yebo, ngakho abawusebenziseli bona uqobo, ungena emkhankasweni uphumele ngqo emkhankasweni kuphela. Bayinhlangano niyabo futhi, ngakho izosetshenziselwa umbuso kaNkulunkulu. Ungenzi ngisho, angiyisayini ngisho nesheke lize ligxivizwe lafakwa ibhange futhi lagcinelwa lezi zimali zalena imikhankaso futhi lokho kuphela. Niyabo okwevangeli ebenilizwa ukuyidlulisela kubantu abangakwazi ukuqashisa inkundla yezemidlalo noma indawo yokuba nayo kuyo. Bese kuthi-ke ngokocingo logulayo akukho muntu, indoda empofu, izigejane, sezinganyane ezincane phandle lapho futhi ayinalutho, ayikho indlela yokukuyisa lapho. Futhi ukuthi uma kufanele ngiyothatha ithikithi lendiza bangithengele lona futhi ngiphumele lapho futhi ngishaye lolo cingo futhi ngikhulekele lowo mntwana ogulayo mpofu noma ngabe kuyini, bese ngiyabuya ilapho imali yakho eya khona. Yilokho okwenzekayo kuyo ngoba ngifanele ngiphendule ngayo phezulu lapho. Yebo, ngiyakwethemba kimi futhi ngifanele ngibe ngomele izindaba zakhe. Ngifuna ukutholwa ngingenacala lanoma yini engalungile ngaleyo ndlela.
uNkulunkulu
anibusise. Manje ake sikhothamise makhanda ethu kancinyana nje okwezwile umkhuleko. Babu wethu asezulwini, o Nkulunkulu, kungakapheli nje imizuzu eyishumi edlule okubona lowo mbono unqamule kulelo desk kumama omncane othandekayo emuva lapha. Azi sekuphelile manje. Ngibonga kakhulu ukuthi wena uNkulunkulu, ngibonga kakhulu ukuthi sinomuntu mumbe lapho singeza kuye futhi kwahlala ngendlela efanele kungaxazululwa. Siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Siyakubonga ngabantu lapha eShreveport naseTexas nakuzo zonke izifunda esibuthene kulo mhlangano. Kosi Jesu, sithethelele ngezindlela zethu ukuthi mhlawumbe siyehluleka ndawo, mhlawumbe ukuthola umlayezo ngendlela kufanele ube ngayo. Kodwa Baba, ngikholekela ukuthi lapho senze khona iphutha ukuthi uMoya oNgcwele omkhulu uzothatha amazwi futhi uwazungezise futhi uwafake ezinhliziyweni ngendlela efanele, ukuze baqonde ukuthi lezo yisikhathi sokulungiselela manje ngaphambi kokumuka kwebandla. Sonke asiphilelele lohora Nkosi, siphile namuhla njengoba kungahle kube njalo namuhla. Futhi uma engekho lapha namuhla, sizobe simbheka kusasa. Gcina izinhliziyo zethu zihlanzekile esonweni nasebugovini. Gcina izinhliziyo zethu zihlanzekile imiphefumulo yethu engangcolisiwe ngegazi likaJesu Kristu, ukuze sihambe naye futhi siphile naye kuze kube phakade. Busisa umfowethu Jack Moore, umfowethu Lyle, umfowethu Brown, bonke laba bazalwana abahle Nkosi, izisebenzi zabo lapha, laba bantu abavamile nje lapha. Kanjani unyaka nonyaka sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini futhi sixoxisane ngemibhalo futhi sibe nezikhathi ezimangalisayo zenhlanganyelo. Busisa udadewethu Mo, u-Anna Jini, udadewethu Lyle, bonke laba besifazana bahle Nkosi bonke. Ngikhulekela izibusiso zakho leli khwaya elincane lithandekayo. Sibusise nje kanye kanye Baba. Siyakuthanda futhi siyakhuleka ukuthi uzothethelela iziphambeko zethu futhi usihlomise ngamandla akho amakhulu, ukuze sibe ngofakazi engxenyeni yomhlaba okufanele singene kuwo noma phi lapho ongasibizela khona. Egameni likaJesu Kristu siyakucela, amen. Manje busuku bokuvala bomkhankaso futhi bengiligcina isikhathi eside busuku ngabunye. Ngizozama ngempela ukuthi ngingakwenzi lokho kulobu busuku ngoba kusasa niya emsebenzini futhi kufanele ngivuke. Ngemuva kokuthi sengifike ekhaya ngale ndaweni yami futhi ngiqoqe futhi nginamamayela ngabanga amakhulu ayisikhombisa namashumi amahlanu okushayela kusukela cishe kugamenxa ihora lesibili ekuseni. Ngifanele ngibe seJeffersonville ngakho konke okungenzeka. Inkosi ithanda esikhathini esinqunyelwe kubonana kusasebusuku. Ngakho futhi ngikatele ngikhandlekile ngivele ngihambe ngisuka endaweni ngiye endaweni futhi ngakho ngi kodwa lapho ngiqala ukuzondla ngale mana yasezulwini.
ngivela nje
nginakho nginamandla amakhulu nje nozwelo olukhulu ngabanye.
So I want you to turn tonight for one verse in the scripture found in the book of Hebrews.
Ngakho ngifuna niphenye kulobo busuku ivesi elilodwa embhalweni elitshelakala encwadini yamaHebheru. Leyo yincwadi esikholwa ukuthi uPawulu wayeyibhalela amaHebheru ehlukanisa umthetho nomusa. Futhi kaleke ngicabanga ukuthi ubhile uthe izolo ebusuku ukhiphe amakhadi omkhuleko nodade emuva lapha emizuzwaneni yembalwa edlule ebambe umfundisi ohloniphekile uPrize omncane cishe amaviki amathathu noma amane ubudala noma izinyanga ubudala noma amaviki ubudala. Ngikholwa ukuthi yiwo ehleze lapho wathi umyeni wakhe uzobe befuna ukukhulekelwa futhi yingakho ngiyaqonda ukuthi wathi kodwa unalo ikhadi ngathi ayike kuhle khona-ke ngizoyeka ngesikhathi ukuze ngibize lawo makhadi omkhuleko futhi ngikhulekele abagulayo. Manje kumbulane kukhulekeleni abagulayo uzibophela wehange ukuthi umkhuleko wokukholwa uye wenzelwe wena futhi ngakungabazi nhlobo kholwa nje ukuthi kunjalo futhi kuzofezeka. Manje ngikholwa ukuthi njengoba thina njengabantu sinokuphelele ukuqinisekiswa kuphelele ngokuphelele ukuthi uJesu Kristu nathi. Ngiyakukholwa lokho na uJesu Kristu nathi futhi ngakho uma elapha ulapha ukuze aphendule futhi asikhonzise zonke izibusiso asethembisa ezweni. Ngakho lapho sikhuleka futhi sibeke izandla phezu kwabagulayo silindele nina ukuba likukholwe lokho. UNkulunkulu ulindele wena ukuba ukukholwe lokho ngalokothi usuke kukho ungavumeli lutho lokunyakazise. Njengoba ngishilo esikhathini esedlule inenekazi eliselincane vele ushayele phansi ensikeni khona lapho engqondweni yakho kulo msamo kulobo busuku umkhuleko wokukholwa ukhulekelwe mina futhi isathane igazi lafakwa phakathi kwami nawe. Ngakho-ke uzungavele uhambe ngeza kuleyo nzika futhi uthi nanti uPawulu kubona wena uthi musa kuyishaya ngequpha musa kuyishaya ngequpha shaya ngequpha inyoka qhubeka uthi ngiyakukhuza ngire izukuluma niyabo ungayinaki nje soke eduze kwayo ngakho wehluliwe noma kanjani ngakho nakho lapho khona niyabo nje ungashayi ngequpha uthi o Nkosi kuze ikhuze ungakwenzi lokho niyabo wenza buthaka lokho okukholwa ngempela niyabo niyabo uyakholwa noma awukhuphuki uma ukhuphuka kodwa-ke kholwa futhi uyekele lokho kukuxazulule yilokho yilokho kuphela kwakho yabo vele ume khona lapho bese uthi sekuphelile yilokho kuphela kunakho lokho. Manje ngesikhathi esilandelayo ngehla mhlawumbe ukubamba umkhankaso wokuphulukisa futhi hhayi ngikhongqothela futhi sizokhuluma kakhulu ngokuphulukisa ngokukankulunkulu. Manje kumaHebheru 11 uma wonke umuntu enakho isahluko seshumi nanye nevesi lesithathu ngifisa kufunda ukudonsa kulokhu kufundwa kumbhalo ingqikithi noma indikimba.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God.
Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo. Umbhalo oyinqaba kakhulu akunjalo na kodwa kulokhu ngifuna ukukhuluma ngohlobo lodaba lwesimanje. Ngifuna ukuthatha into ethize engeyesimanje bese ngiqhathanisa neyakudala ngoba zonke izinto ezisebhayibhelini noma ezazikhona zingumfanekiso wezinto ezizayo. Manje indikimba yami kulobo busuku ibizwa ngokuthi ukubala ngokuhlehla. Manje izinto zonke izinto evelweni ziyizifanekiso zezinto ezingokomoya siyakuqonda lokho niyabo okwemvelo kufanekisa kungokomoya kuphela. Ngiyakholela ekuziphendukeleni kwemvelo kodwa hhayi ngendlela ososayensi abathi kwafika ngayo futhi sebevele bazibhacabulile ngalokho lapho becabanga ukuthi into ethize yazala into ethize futhi lokhu kwenza lokhu futhi kwaziphendukela ngokwemvelo gqaba umnumzane. Umoya ongcwele omkhulu waqala ukufukamela phezu komhlaba futhi nakho kufika uhlobo olulodwa lokuphila bese kuba olunye uhlobo lokuphila futhi lwalulokhu luvela lwaze lafika kuwo kanye umfanekiso walowo owayelufukamele. Umfanekiso womuntu waliwufakazisa ngenkathi uNkulunkulu enziwe inyama wayengumuntu lukaze lukhiqize noma yini enkulu kunaleyo ngoba lukwazi yena impela umdali wayengumuntu uqobo lwakhe niyabo. manje bese kuthi ke ngani ubuka isihlahla ukuthi sihle kanjani ukuthi sime kanjani simelelane leso sihlahlana umuthi wokuphila niyabo kukhona okuthile ezulwini okukumelelayo niyabo futhi lesi isithunzi nje sezinto ezingokoqobo lolu hlangothi lwenegative lapho sifuna ukuphila odokotela wonke umuntu usebenza ngokomzimba uzama ukuphila kungani kunjalo na ngoba ukuphila futhi kumelela kuphela futhi kukhombisa ukuthi umzimba ongaguli nalowo ongeke ufe lela lapha ongafa ufakazela kuphela ukuthi ukhona ongafi esihlahla esifayo sifakazela ukuthi ukhona esingeke sife ngokuba yisithunzi sezinto eziza ngokwemvelo izifundo ezinhle kakhulu ezihlahleni ngibhekisisa isihlahla lapha esikhathini esike side sidlule lapho mama wami wayegula kakhulu futhi esezofa lo Dolores wangibiza futhi usanda kwamukela umoya ongcwele ngakho wathi Bill mina yena uyingane futhi wathi angikwazi nje kukumela Bill futhi wathi umama wethu kuphela futhi ngathi kungani wathi bengakwenza kanjani uNkulunkulu ngathi whoop awume umzuzu umzuzu nje ngathi iBhayibheli lathi kuyigugu emehlweni yenkosi ukufa kwabangcwele bakhe ngathi buka lowo khokho omdala lele lapho kulowo mbhede umamatheka nje futhi ebiza inkosi uJesu kungekho lutho okumthintayo ngathi ngizambona lapho engigaxa futhi ngangingumfanyana nje futhi ngambambathiza egameni likaJesu Kristu phandle emfuleni ngibone umoya ongcwele ufika phezu kwakhe ngathi ngani impela usihambile uyohlangana nobabayi wathi mina nje Bill angikwazi ukukumela ngathi Dolores kunesihlahla somokhi kwese kunxele efasteleni lakho wathi yebo ngathi hlobo lonke bekungakabi kuhle yini ngalawo mahlamvu aluhlaza yebo ngathi kanjani manje na wathi awu ansundu aphuzi yaluhlaza ngathi hayi mahle kunakho konke nini na lapho ayeluhlaza noma lapho enjalo manje na wathi manje kuthi ngathi nokho ayafa yilapho kuphela kuba kuhle kakhulu khona kunjalo lapho efika endaweni ngathi kuye ngathi mama uzizwa unjani manje na wathi kuyamangalisa lapho efika endaweni engasakwazi ukukhuluma ngathi mama ngisengumfana wakho ongumshumayeli kwamanje uBhili uyangibona na akabange esakwazi ukukhuluma ngathi uma uJesu esashe kuningi kuwe njengoba enza mhla umamukela esesemweni sikamoya ongcwele xayizisa amehlo akho ngokushesha okukhulu futhi waxayizisa amehlo akhe nezinyembezi zehla ezihlathini zakhe kwabe sekungena umoya omncane kameleni futhi waphuma nawo ya niyabo kulungile isihlahla silenga iqabunga laso futhi into yokuqala niyazi lelo qabunga liqala ukuba nombala lakho ukuphila kulishiya kwenzakalani na ukuphila eqabungeni kubuyela empandeni yesihlahla lapho kuvela khona kuphela ukubuya futhi ntasahlobo kulethe elinye iqabunga futhi sisemthini wokuphila lapho sizalwa ngokusha futhi lapho ukuphila kokushiya lokhu ukuphila kubuyela kuNkulunkulu okunikezayo ukubuya futhi esikhathini seminyaka eyinkulungwane neqabunga elingenakuqathaka esihlahleni aha amen nakho lapho okhona phakade lokho ukuphila okungena phakade sinokuphila okuphakade uyabo ayawa aphume kuyini na ukwemvelo kufanekisa okungokomoya bukani lo mzimba lapha ubhizi wobuciko onjani imizimba yethu oyiwo ayikho into efana nawo akukho lotho lwake lwazuzwa olwalungathatha indawo yawo imizwa nokunye nokunye kuyinto enhle kakhulu kanjani izandla izingalo ikhala umlomo yonke into njengoba nje sikudinga kuyinto enhle kakhulu kuyini na umzimba wemvelo ungumfanekiso womzimba wobumoya ngokuba uma leli dokotela lasemhlabeni lidilizwa sinenye indlu esizongena kuyo niyabo lesi yisithunzi kuphela salowo ozayo sicabanga ngomlobokazi nomnyeni kwenzekile nje ngibheke ngaphesheya kwabanye abantu abasha uzoshada ngakho ngangicabanga ngomlobokazi nomnyeni kulungile kufanekisani lokho na emveleni umfanekiso wokomoya umlobokazi nomnyeni kunjalo zonke izinto zenziwa ngezinto ezingabonakali manje qaphelani kuhlala kufanekisa umzimba wokomoya umzimba wemvelo
We live here that what we believe.
Uthi manje sihlala lapha ukuthi lokho esikukholwayo kuphakathi kukhona imizwa eyisithupha imizwa emihlanu ngempela kodwa ukukholwa kwenza umuzwa wesithupha.
And we live.
Manje futhi siphila manje phakathi lapha esikucabangayo esikubiza ngokuthi amazinga amathathu ngingahle ngingakubizi kahle lokhu. Ngicabanga ukuthi amazinga amathathu abizwa ngokuthi abanye benu bantwanyana abaphuma esikoleni esiphakeme bangase bakwazi ukungilungisa lokhu ukukhanya umoya nomcabango amazinga amathathu manje noma ingabe kunjalo lokho na ukukhanya umoya nomcabango lawo amazinga amathathu akunjalo na ngicabanga ukuthi lokho kunjalo kulungile.
Now we have know there is another dimension.
Manje sine siyazi kukhona elinye izinga okuyizinga lesine ngoba science itholisisile kukho futhi ikutholile futhi ngumsakazo. Ayikho imizwa yomzimba wethu engakwazi ukuzwa umsakazo noma ithelevishini phezu kwalelo gagasi le-ekta nokho phakathi kwethu manje kuza amazwi abantu khona ngapha kuza izithombe zethelevishini kodwa sinalotho kithi akukho ndlela nhlobo yokuxhumana nalokho kithi ngokwethu kudinga ikristalo yohlobo oluthile noma uzibuthe ukuxhumana nalokho kodwa kuyakhuluma ukuthi kukhona elinye izinga manje lokho amazinga amane.
The fifth dimension is where the sinner dies. Where he
lapho isoni sifela khona lapho siya khona manje ngicabanga ukuthi lapho isoni sifa siya kuleli zinga lesine.
Notice the first thing he cannot go to the into yokuqala angeke siye emkhonweni bukaNkulunkulu
ngoba siyisoni nesikhathi sakhe siphelile emhlabeni. Uma ngingani fanekisela khona kufanana kuzama ukuyolala futhi use awukwazi kulala futhi usephusheni elibi wena izinto ezicashile uyamemeza yikho konke lezo izimo sababe abafile.
He cannot go in the presence of God.
Angeke angene ebukhonini bukaNkulunkulu ngoba uyisoni angeke abuyele emhlabeni ngoba isikhathi sakhe siphelile.
And he's caught between the two things.
Futhi ubanje phakathi kwezinto ezimbili ezingeni lesihlanu unomphefumulo futhi ungeke ungene ebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba awumboziwe ngegazi uyisoni.
He cannot wake himself up because his time's up.
Angakwazi ukuzivusa ngoba isikhathi sakhe sesiphelile emhlabeni ngakho nangu ephusheni elibi elibuhlungu.
Think of that now. Before you enter.
Cabanga ngalokho manje ngaphambi kokuba ungene iphupho elibi memeza.
Many of us has had.
Abaningi bethu baye baba namaphupho amabi kungenxa yokuthi siyatshelwa ngoba izinzwa ezimbili ziyedlula encane nenzwa enkulu futhi kuyabamba phakathi futhi lokho yiphupho elibi.
And when a sinner dies, he's
futhi lapho isoni sifa sibanjwa nomphefumulo waso phakathi komhlabane sihogo ngephupho elibi lapho simi khona.
Now the sixth dimension is in Christ.
Manje izinga lesithi upali kuKristu abangcwele abangcwele abafile noma abangcwele abaphumule ophelele umsebenzi oqediwe emhlabeni futhi usengene ekuphumuleni noKristu ngaphansi kwealtare kahle. Uma ungakuhambisanisa ngokulingana njengephupho elimangalisayo obungafuni ukuvuka kulona iphupho kungokwemvelo ngokwangempela kodwa nginenzela umfanekiso nje futhi kusobala izinga lesikhombisa ngonkulunkulu yedwa.
Notice modern happenings.
Manje qabelani izehlakalo zesimanje esinazo sibuka lonyaka wesayensi esiphila kuwo unyaka wenkinobho ecindezelwayo.
And yet people
futhi nakho abantu banesikhathi esincane sokukhuleka kunalokhu abake babanazo kuzo zonke lezi zikhathi zesimanje. Babevame ukuhlala ubusuku bonke balalele intshumayelo futhi manje asikwazi nje ukukwenza asinazo izikhathi sokukwenza. Niyabona kusekhanda lethu nje sicabanga ukuthi asinazo isikhathi sokukwenza kodwa sinazo. Kodwa izehlakalo zesimanje ziyisandulela sezehlakalo zangokomoya.
I remember modern happenings are forerunners.
Manje kumbulani izehlakalo zesimanje ziyizandulela zezehlakalo zokomoya ezemvelo njengezomoya ngamashi.
Each happenings accompany the other only improved
zethakalonga singe zihambisana nezinye zithuthukisiwe kuphela ngaphezu kwesinye into ngayinye eyenzekayo kokwemvelo futhi into elandelayo eyenzekayo ukuthuthukiswa.
For instance, let's take for instance now a transportation.
Ngokwesibonelo ake sithethe ngokwesibonelo manje kwezokuthutha ngolunye usuku kwakukhona ihashi nekalishi saseke sithele imoto. Lokho kusenamandla amahashi kodwa okuningi kwawo emotweni
wakuwukuthuthukiswa
kwamandla amahashi. Impela lapho sithela imoto yayingcono kunehashi nekalishi sabe sesigibela ihashi nekalishi sabe sesithatha imoto futhi emva kwemoto izelamani zakwaraiti ziyafika futhi zenze indiza kusengamandla ehashi niyabo kodwa ngokuthuthukiswa. Omunye uphelezela omunye sinye isehlakalo siphelezele sinye isehlakalo ngaso sonke isikhathi manje njengoba izinto manje ningehluleki ukuthola lokhu vulani izindlebe inhliziyo nakho konke manje futhi nilalelisisise.
When anything happens on earth, it is a warning.
Lapho kwenzeka noma yini emhlabeni kuyisixwayiso kithi ukuthi kukhona okulungiselela ukuba kwenzeke ezulwini. Lokho umuntu akwenza emhlabeni ngokuzuza kwakhe ngempumelelo kuyinto ethize uNkulunkulu alungiselela ukuyenza ngokuzuza ngempumelelo kwakhe ebandleni lakhe. Manje sibheka ukuthi lapho sivele yashini nekalishi moto indiza. Ibandla uNkulunkulu kwazile emgqeni wokomoya ukuzuza ngempumelelo kulungisisweni ngoLuther ukungcweliswa ngoWesley kuya empapathisweni kamoya ongcwele manje.
It's a type.
Niyabo kungumfanekiso isithunzi kuzuza ngezimpumelelo lokho uNkulunkulu akwazile ukukwenza.
Now remember, God by Luther with the Holy Spirit power.
Manje kumbulani uNkulunkulu ngoLuther ngamandla kamoya ongcwele wakwazi ukuzuza ngempumelelo ngoLuther ebandleni ukulungisiswa.
And when the church got justification out of the Roman creed
futhi gekathi ibandla selithola ukulungisiswa ezivumweni khona zamaRoma liqala ukuthola ukuphila futhi liqala kunyekaza ngokulungisiswa.
God was able to do it.
uNkulunkulu wakwazi ukukwenza ngokuzuza kwakhe ngempumelelo ukuthawala umuntu yedwa ukuthi ame isikhathi eside ngokwanele ukuze aziveze yena uqobo kukho futhi ayise umlayezo wakhe kubantu. Kulungile. Ukuzuza ngempumelelo kulandelayo uNkulunkulu akwazi ukukwenza wathola indoda ngoJohn Wesley ukuma anganyakazi ngokwanele kwakuzosuka ezivumweni khona zamaLuthela lapho kwakufanele kufinyelele khona ukushumayela ukungcweliswa. Khona-ke ibandla livele yashi nekalishi liye emotweni lathola impilo yengeziwe futhi laqala ukugijima lahamba ngokushesha kakhudlwana ngaleso sikhathi. Bese-ke kuza u-Azusa Street lapho abashiya kukhwela umhlabathi futhi bashaya umoya ngompapathizo kamoya ongcwele.
UNkulunkulu
wathatha ibandla esivumweni sokholo sasemhlabeni walindizisa lilodwa emoyeni njengoba nje indiza ingena umoya ongcwele uyangena emva kwayo. Niyabo kunjalo ukulungisiswa ihashi nekalishi ukungcweliswa ngokuyini na imoto yaqala kuhamba. Khona-ke umbhapathizo kamoya ongcwele wasuka emhlabathini wasusa izinyawo zethu zakhuphukela emoyeni. Sindiza ngakwe zasemazulwini neziphiwo zasezulwini sikhuluma ngezilimi ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Bona wayesasemotweni futhi besagibela ihashi likalishi bacabanga ukuthi leyo kwakuyinto enqaba kodlula zonke abake bayibona. Labo bantu babequleka kodwa basusa izinyawo zabo emhlabathini uNkulunkulu wakwazi ukuletha ebandleni ukuzuza kwakhe ngempumelelo. Ngenkathi ethola isikejane sabantu simile isikhathi eside ngokwanele ukuthi wayengathulula umoya wakhe kubo. Amandla ehashi afanayo akwazi ukushaya ihashi yenze into efanayo emotweni futhi yenza into efanayo endizeni nomoya ongcwele ofanayo waletha kulungisiswa ebandleni waletha okunye kwakho ngenkathi uletha kungcweliswa futhi wakuthulula phakathi nomoya ongcwele kusengamandla afanayo kulungile wangenisa into efanayo wasusa ibandla ezinyaweni zalo wangena kwezasemazulwini kulungile manje izinto sezishintshe ngokuphelele niyabo ngoba isayense iyaqhubeka futhi sihlala sikhuluma ngesayensi kodwa ake sibheke emuva futhi sibone ukuthi umfundisi wethu omkhulu wesayensi wenzani buka ukuthi uNkulunkulu wenzani ngebandla lakhe manje sasingena onyakeni ongasesiwo owehashi nekalishi ongasesiwo owemoto thina ongasesiwo wendiza manje kukhona osomkhumbi mkathi ohe lona unyaka kasomkhumbi mkathi o yinto enkulu kangaka ihashi nekalishi kwakuboshelwe emhlabeni kodwa manje sisonyakeni wosomkhumbi mkathi futhi kanjalo lebandla lokho kuwukujikijela okukhulu engingakwazi ukukutshela phambi kwabantu bazinzele indiza abanye babo bazinzele ihashi nekalishi kodwa unkulunkulu unonyaka kasomkhumbi mkathi wo unyaka onjepho ukuphila kuwo akumangalisi bengakwazi ukukuqonda kodwa yebo lapho unkulunkulu evumela umuntu yenze ukuthize kungukukhombisa ibandla ukuthi wenza ukuthize yebo bahlale bezama ukubuyisela into endala futhi manje egcine ihashi nekalishi kumane nje kuyiye yensalela kungumlando kwakulungile osukini lwakho kodwa seludlulile lolo suku Utumo uqawule umshumayeli kwakulungile kudala kodwa lokho sekwedlule manje ihlelo laphila usuku lwalo lwaphela sesidlulile kulokho manje sizonyekeni womkhumbi mkathi amen manje ngiqala ukuzizwa nginokukholwa unyaka kasomkhumbi mkathi lokho kwenza abantu bonke bajike bazi ukuthi bacabangeni ngalezi zinto niyabo bazi ukuthi bangayitshela kanjani Kaphela noko lo nyaka kasomkhumbi mkathi ungumoyo ofanayo amandla afanayo njengoba ayenjalo amandla ehashi manje kulo nyaka kasomkhumbi mkathi kokwemvelo kukhona futhi unyaka kasomkhumbi mkathi wokomoya kuyini na bese ke ibandla lesuka endizeni njengokwemvelo kuthathe indiza ephakeme kani lo somkhumbi mkathi ayikho indiza ezombamba usehambile waye lapho angeke ngisho esayibona khona indiza niyabo futhi ilo ndlela unkulunkulu enza ngayo manje sikundlele sokuba ngumfo omncane wesikole ophumayo futhi akhulume ngezinto ezithile udokotela sibanibani azisho eminyakeni edlule
We got eagles, prophets, rising up into the heavenlies.
Sinezikhonzi zabaprofethi abakhuphukela kwezasemazulwini kude le phezu komcabango wezinkukhu eziboshelwe emhlabeni unyaka kasomkhumbi mkathi unkulunkulu ukufakazisile kubhekisiseni uma kwenzeka ngezinsuku zehashi nekalishi kanye nezinsuku zemoto kuluthe west kuthiwani manje na yini indaba na abantu abakhuluma ngokuba yisimanjemanje babiza lokho ngesimoteni lesi yisimoteni lesi simoteni ngokombuso kankulunkulu osomkhumbi mkathi udumo unyaka kasomkhumbi mkathi impela izinkonzo abaprofethi bakankulunkulu bevuka enkundleni yeka indlela esibonga ngayo ngalokho kuyini na ukubonakalisa kokomoya kwezwi lokomoya kugcwaliseka ngokoqobo phambi kwethu amen izwi likankulunkulu libonakaliswa kwake kwaba nzima ukuqonda manje kwenziwa kwacaca ngomsomkhumbi mkathi indawo yebandla kufanele lihambe lithi ngu kwezasemazulwini hhayi ezansi lapha lintanto emafwini futhi libhuza njengendiza kodwa into ephephezeliswa yinto ethize eyithumela ngaphezu kwanoma yini indiza engayicabanga ngusomkhumbi mkathi lowo ngunyaka esiphila kuwo manje osomkhumbi mkathi bokomoya manje usomkhumbi mkathi angabona izinto ihashi ikalishi imoto noma indiza ebingekwazi ngisho nokuzibona ngoba uyizinkulungwane zamamayela ngaphambi kwazo usekude kakhulu baze bafothe esevenini yesiphindwe kwamashumi amahlanu amen manje niyabona ukuthi kungani abantu becabanga ukuthi niyahlanya na abakwazi ukukuqonda ngani usagibele udobhini omdala esiphi isivinini udobhini anaso na kulungile kodwa esiphi isivinini udobhini anaso kusomkhumbi emkhathi na into efana yona ukuthi esiphi isivinini esinokulungisiswa esinazo esambulweni nasebukhoneni kwajesu kristu kukuthwala kude kakhulu ngale kwalokho okujoyina ibandla noma ukuxhawulana nomunye umuntu ngonyaka kasomkhumbi mkati lapho ibandla lifanele liphakanyiswe le nangaphezu kwakho konke kunjalo usomkhumbi mkati wokomoya yezinkozi wedlula zonke izivumokhono zehlelo zonke izithiyo zehlelo yonke imicabango yehlelo yonke imicabango yabo egubuzeliwe uphezu kwawo wonke amafu yonke into ekhona okufanele ibhekwe uphezulu phakathi ngasezinkanyezini usomkhumbi mkati kuthi khole lungu usomkhumbi mkati nalo liphezulu kwezasemazulwini lidlulele ngale kwalezi zinto eziboshelwe emhlabeni uphezulu ekuphakameni usemkathini ongaphandle ngiyabo umuntu esemhlabeni akazi kakhulu ngomkhathi ongaphandle kodwa uma usomkhumbi mkhathi esemkhathini ongaphandle ulapho kanye nawo futhi ingalesi sizathu ibandla namuhla lingaqondi kungani usho ngehlelo na kungani ukhahlelanga lokhu na kuthiwani ngalokhu lapha lokhu lapha na angikuqondi lokhu kubona okufihlakeleyo angiboni ukuthi kanjani bekukwenza ini kungaba yini lokho na impela uboshelwe emhlabeni kunjalo ngiyabo unyaka kasomkhumbi mkhathi uphakanyiselwe ngaphezu kwalokho le phakathi kakhulu phezu kwawo le ngaphezu kuka-Azusa Street le ngaphezu kwazo zonke ezinye into yakamuva esinayo usomkhumbi mkati amen unkulunkulu akabheki abashayeli bamahhashi namakalishi ufune usomkhumbi mkati umuntu ongasuka ahambe futhi aye ngale kokuzindla manje omunye uthi manje umzuzu nje mfowethu akunangqondo ukuthi thina lokhu kungaphezu kokuzindla kusemkhathini ongaphandle ngaphandle komkhathi wokuzindla sifanele siyilahle phansi ngakho lapho udlula phezu kwabo baphonswa phansi ngoba bangaphansi kwakho umkhathi ongaphandle usomkhumbi mkathi uphakeme ngaphezu kwayo yonke imicabango yabantu usebukhoneni obukhazi bulayo bukakristu nokristu kuwe
natural astronaut is controlled by a unit
umkhumbi mkathi wemvelo ulawulwa iyunithi yerada phansi leradar iyawulawula ukubukile lokhu mhlawumbe kwithelevishini lapho bekhuphuka ukuthi ubungebone lothi amamayela namamayela namamayela kangakanani noma yini futhi nokho lerada ikhomba ngqo kuyo ulawulwa irada usomkhumbi mkathi wemvelo futhi usomkhumbi mkathi womoya ulawulwa iyunithi futhi iyunithi yomkhuleko lokho kulawula usomkhumbi mkathi wokomoya kumgcine esemgqeni womkhuleko wo kuhle ngiyakutshela unkulunkulu wayeneyunithi encane ihlezi emhlabeni ngesinye isikhathi ngenkathi usomkhumbi mkathi wakhe wokuqala wayelapha futhi niyazi ukuthinta okukodwa kokukholwa kwamisa nalokho kwamphendula umkhuleko ushintsha izinto ushintsha izikhundla ngomkhuleko ongalawula niyabo siyabona ukuthi yini engenziwa kokwemvelo futhi kungumfanekiso wokomoya izehlakalo zokomoya kungalawulwa ngaleyo ndlela manje njengoba isayensi sithi thukele ebangeli ukuthi kufanele batshele somkhumbi mkathi bese kuthi-ke ibandla selithuthukile futhi niyaqaphela izikhathi kazinye liba lincane kuthatha okuncane kulilawula
Now we find out that the spiritual
manje sitshela ukuthi umfanekiso kamoya nowemvelo ngakho-ke siyabona ukuthi okwemvelo sekuhambe kade kangako kuze kube iwashe elikhulu lemvelo lithi sekusele imizuzu emithathu ngaphambi kwaphakathi kwamabili cabanga ngakho isayensi ithi sekusele imizuzu emithathu kuze kube phakathi kwamabili kukhona ukulungiselela ukwenzeka bayakuzwa futhi uma bekwazile ukukuzwa lifanele kangakanani-ke ibandla kukuzwa na uma bengabona okuthile okuzokwenzeka sekufanele sikwazi kangakanani ukubona into ethize ezokwenzeka na
Now, but they say on their clock,
manje kodwa bathi ewashini labo likhulu imizuzu emithathu ukuze kufike ehoreni elingu-0 ukuze kwenzeke ukuthile ngakho niyazi ukuthi benzeni na besaba futhi bangena eshubhini labo likasomkhumbimkati futhi bathathe kubala ngokuhlehla futhi bazowushiya lo mhlaba babheke enyangeni wonke umuntu uzama kuya enyangeni ufuna kusuka emhlabeni aye enyangeni
The spiritual astronaut.
Ngibona ukusebenza kokomoya na uzomkhumbimkati womoya wangena kuJesu. Elalela ukubala ngokuhlehla kwezulu likaNkulunkulu futhi ulungiselela ukuya ezulwini lawo mehluko. Ohe. Lokho kuzokala kunonya kodwa kuyiqiniso. Uvele ubuke emuva emlandweni. Beka emuva ngesikhathi futhi ubone ukuthi yonke into noma yini ngokwemvelo eyenzeka emhlabeni uNkulunkulu wakwenza kwenzeka ngokomoya ekuphula ibandla lakhe. Nako bhambi kwethu ngo futhi lokho kulungile. Siyakwazi siyakuqonda.
God has got a new system.
uNkulunkulu nenqubo yentsha kuyona inqubo endala inqubo yentsha ukuphula ibandla lakhe baba ingcosana ngaso sonke isikhathi benze izinsukwini zikaNowa benze izinsukwini zikaLoti bahlala benza njalo baze babe bancane kakhulu kakhulu kodwa noma kunjalo lelo hlambo oluncane lukaNkulunkulu lusaqhubeka luba namandla kakhulu futhi lube namandla kakhulu ngaso sonke isikhathi ibandla leqiniso likaNkulunkulu ophilayo likhuphuke ngamamayela endleleni namuhla kunalokho elaliyikho siyakubona Ona siyakwazi iqiniso ngiqondile inhlangano manje uso buyele phansi yashini nekalishi futhi uyabo siyekhuphuka ngaphezulu kwaleyo nto awufuni kubuyela kuloko futhi cha bo angifanele ngisho kulungile uzomkhumbimkati womoya ukuKristu futhi ulalele izwi likaNkulunkulu ukubala ngokuhlehla ukubona ukuthi liyaphi futhi ulungiselela kuhamba manje hhayi enyangeni uzodlula inyanga ngokusheshe okukhulu usendleleni yakhe ezulwini futhi ulalele ukubala ngokuhlehla yebo uliyibhekise ezulwini ohlithweni lwenkazimulo kaNkulunkulu ukuKristu esongwe ngenkazimulo yakhe ebheke ezulwini kanye naye awushiye umhlaba bantu bemvelo bema benganamazwi niyakhumbula ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngenkathi uJohn Glenn engena kulelo shubhu ukuba abe uzomkhumbimkati futhi bema bengenamazwi isize zakwenza ngenkathi beqala ukubala ngokuhlehla baqala ishumi isishiyagalolunye isishiyagalombili isikhombisa isihlanu isithupha kune kuthathu kubili kunye 0 futhi ngenkathi usomkhumbimkati omkhulu qala ukukhulula amandla yathi omkuye umlilo waqala ukundiza base besuka umhlaba wonke wama ushaqekile impela qophelani kodwa nikaphelile na njalo kubala ngokuhlehla kwabo kwakuhlehlela emuva ishumi isishiyagalolunye isishiyagalombili isikhombisa isihlanu isithupha kune kuthathu kubili kunye 0 yileyo ndlela izwe lihlala lenza ngayo noma yikanjani kwakungokuhlehlela emuva yileyo ndlela umhlaba owenza ngayo noma yini yileyo ndlela umuntu wenza ngayo ngokuhlehla usuka kuNkulunkulu niyabo futhi empeleni eshumi alisiyo inombolo kamoya ephepheleni noma ubani uyakwazi lokho inombolo kaNkulunkulu isikhombisa leyo inombolo yakhe ephelele noNkulunkulu inombolo yakhe yakhe ephelele izikhombisa futhi uNkulunkulu ukubala kwakhe ngokuhlehla kuqala kuye kuqala
Man starts at 10.
Ngikile umuntu uqala eshumini ahlele uNkulunkulu uqala ngokuqala futhi aye phambili. Umuntu waqala kubala kwakhe ukubala kwakhe ngokuhlehla futhi uNkulunkulu waqala kubala kwakhe ngokuqala ungathanda kwazi ukuthi waqala nini na wakuqala ngo-1833 ngenkathi eqala ukubala iminyaka yamabandla akhe ayisikhombisa. Lapho esewaqedile kwakulungile kunjalo nansi indlela uNkulunkulu abala ngayo kusukela ngokuqala kuyesi bisenu Ephesus mina ipheka mithi yatira isatezi Philadelphia ilawudikeya 0
Amen
kulungile niyabo u0 uza emva kwelawudikeya sesidlulile kulonyaka manje selisivivi futhi lakasha gonke ukuwa kwalo kodwa sikuKristu noKristu ubale iminyaka yakhe ebandla kuneyizikhombisa kuphela yayo yiBhayibheli sisanda kudlula kuyo etabenekele sikhombisa ngalinye izikhanyezi zawo abefundisi bawo nokukhanya kosuku futhi kwehle kuluther okwe nowasephiladelphia ujohn wesley futhi kwehle njalo kuyela ujikeya unyaka ngamunye ukuthi ukuwawo kwakuyofika kanjani nokuthi lokhu kuyoba yini nalokho umbhalo wathi bayokwenza futhi kwakulapho-ke sikutholile emlandweni ncamashi nje futhi manje sedlula onyakeni osela ujikeya sonke siyakwazi lokho wonke umuntu wethu owazi ibhayibheli uyazi ukuthi lokho kunjalo hawu sikuphi isibalo khona-ke na siyisikhombisa futhi okulandelayo nguzero niyabo ini iefeso yayingunyaka webandla wokuqala esimine wesibili phegamo wesithathu itiyathira wesine sardes wesihlanu ifiladelphia wesithupha nelawudigeya wesikhombisa manje sedlula kulowo nyaka wepentekostali sedlule onyakeni wamaluthela sedlule onyakeni kawesley futhi bekani kwathi nje ibandla likaqala unkulunkulu waqala ukukhombisa ezibonakalisa emhlabeni ekhombisa ukuthi wayethuthukisa ibandla lakhe ekulungisisweni liye ekungcwelisweni liye embhaphathizweni kamoya ongcwele manje kusomkhumbi mkati amen yilokho esikufunayo osomkhumbi mkati umuntu othize ongabalekela le nto ebopheleke emhlabeni lapha kufanele ube ngowenhlangano ethize noma into ethize njalo unkulunkulu ufuna umuntu ongakhuphukeleka uphakameli njengokhoza athathe indiza yakhe futhi ahambe athi ngqukwe yasemazulwini phezulu ngale yalapho zonke izinto zingenzeka khona phezulu ngaphezu kwalokhu kuqhafaza kubopheleka emhlabeni phansi lapha kushaya ngamasilinda mane nebhantshi lamanzi laqhuma ngaphakathi angazi ngisho nokuthi ubhaphathizwa kanjani noko oye nakho konke lokho kuqophisana nokuqhubeka sindizela kude kukho amen kungani yebo ngicabanga lokho bangene uma isize sonke sibangele futhi ngibuka television ngekathi okubala ngokuhlehla kuvikela kulowo somkhumbi mkati ujohn lin clean ukuphuma ekhuphuka ebheke ngasekundizeni kwakhe kokuqala ebheke ngasenyangeni ukuphakama ngaphezu kwalokho nomhlaba wonke wema umangala lapho bebone lowo somkhumbi mkati esuka mhlaba wonke uzokuma kanjani lapho ugozi olukhulu lwebandla likankulunkulu ngenkathi lulula amaphiko alo amakhulu ngokunye kwalokhu kusa liphephezeliswa ngumoya ongcwele lomlilo lapho lisusa ukuvevezela kwalo mhlabeni futhi lihambe lingene kwezasemazulwini na mhlaba wonke uzokwazi izingelosi zizobamukela ngokunqoba amen siphila onyakeni kasokanyezi siye ezindaweni zasemazulwini abantu abakwazi ngokuqonda ukhuluma ngokushaqeka kuzayo linda nje kuze lelo bandla liqale ukunyuka ngenkathi lelo khozi olukhulu lubize ibandla likankulunkulu elihlengwe ngegazi likajesu kristu lwelula amaphiko alo futhi amandla kamoya ongcwele aqala ukuliphakamisa alisuse emhlabeni kuzoba isikhathi esimangalisayo kumbula imoto ayikwazi ukuwolandela kanjalo nendiza ngeke usomkhumbi mkati masibe usomkhumbi mkati asikholwe unkulunkulu manje wena nje uyabona ukuthi kuyini sonke siyathanda ukukhuluma ngo-azusa street siyathanda ukukhuluma cishe eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule futhi bengilokhu ngiqophisana nani iviki lonke nginetshela ngalapho ukuthi silahlekelwe kade kangakanani kusuka lapho kodwa sesithuthuke kakhulu emoyeni kakhulu kuye kwezinye izinto esinazo manje bangakaze babe nazo ngisho imuva lapho babesenda kushiya imoto basosa izinyawo zabo emoyeni ukuze babe neziphiwo zokomoya ezimbalwa ukukhuluma ngezilimi nokumemeza nokucula amaculo komoya ngani zazintanta phezulu lapho njengezimvemvane niyabo impela kwakungunyaka omkhulu lowo kodwa woo mfowethu siphakanyiswe kude kakhulu ngaleya kwalokho manje ibandla lingaleya le kwalokho ibandla lakomoya lisenyakeni wokhozi manje usomkhumbi mkati endizela phezulu futhi ebuka phansi inkukhu engumfo oyisakhamuzi niyabo singaphezulu kwalokho kude le phezulu ngaleya kwezasemazulwini lapho ukristu eba yinto egcwele ethatha izintambo ngokuphelele futhi uphila ukuphila kwakhe futhi enze ngawe njengoba enze kuncamashile lapha emhlabeni unyaka kasomkhumbi mkati ukubala ngokuhlehla kuyaqhubeka mfowethu ngikho lokuthi ibandla linjalo ilunga lokugcina lizozalelwa kulo mhlawumbe kulobu busuku elokugcina lizongena manje bukani ngiyazi ukuthi lokhu kwephukile nesikhathi sami siyabaleka kodwa bukani ngeke ngiqhubeke kodwa bukani lokhu ngiyabona ukuthi inqubekela phambili yebandla yayilandele inqubekela phambili yesikhathi ngiyakwazi lokho futhi sesishintshile manje kusuke endizeni kuya kusomkhumbi mkathi futhi kufanele kube noguquko futhi sizibonile izinguquko ezintathu zize enqubekeleni phambili yezokuthutha zamandla futhi njalo kuthatha amandla engeziwe amandla engeziwe amandla engeziwe gcina kuningi nokuningi nokuningi kungani indiza ingaphakami lapho na ayinawo amandla okukwenza ayakhelwe khona ibingekwenze uzomkhumbi mkathi unamandla ishubhu akulo linamandla uphezulu lapho uyakhuphuka ujumela phezulu njengokukagezi ngama-atom okungamandla amakhulu kakhulu kude kunophethiloli nanoma yini esake sabanayo ngaphambili niyabose komunye unyaka futhi ikhathaza yakho ukuthi ukuthi sayenze lokhu iqhubekela phambili ekuzuzeni kwayo ngempumelelo kodwa ibandla lifuna ukuzenza futhi lihlale ligibele udobhini omdala ehlanga umgwaqo yebo mnumzane kunjalo shona phansi umama wami wajoyina eminyaka edlule nawe bufanele ujoyine niyabo ungacabangi ngento enjalo asivuke zonke izinto ziyenzeka isayensi inezihlahla abangakhwela kuzo kodwa bangakhwela kuphela kuze kube kude kangaka futhi khona-ke ba lokho kukude kangangoba bengahamba yilokho kuphela kocwaningo lwesayensi bayazibulala kodwa niyabo emthini wokukholwa kukho kuphela kuwo wena nje yiba ulokhu uhamba lowo ngumuthi okufanele sibe kuwo kulobu busuku umuthi wokuphila umuthi wokukholwa hayi ukubheka ngasenyangeni ubheke ngasezulwini ubheke ngakunkulunkulu nohlwithi olukhazimulayo lwenkosi ujesu ebukhweleni bakhe namandla akhe nakho impela ukuphila kwakhe kuvela ezulwini hayi ukwehla futhi usenze sijoyine ibandla hayi ukwehla ngisho nokuzosenza simemeze kodwa wehle ukuze avumele ukuphila kwakhe konke kuphile ngathi phila kwezasemazulwini uzithwale uze ubone izinto ezayo okwakukhona kukhona nokuya kuza uphakama ngaphezu kwanoma yini ibandla eliye laba nayo kusukela osukwini ukristu aye ngalo emhlabeni futhi siyakujabulela namuhla impela sisonyakela omkhulu mngane isikhathi esikhulu umnyaka kasomkhumbi mkathi nkulunkulu sipha usomkhumbi mkathi siphe abesilizela besifazane amadoda anesibindi abesifazane abanesibindi ujohn glen nabo kwadingeka benzeni lapho benyathela kulelo shubhu na babengamavula ndlela nkulunkulu funa amavula ndlela kulelizwi osomkhumbi mkathi abazothatha izinto esinazo futhi abe unganeliseki ngakho kodwa siyaqhubeka unkulunkulu uzuza ngempumelelo manje ini kuzothatha kukhona kukasomkhumbi mkathi kokundezisa usuke kulo mhlaba uyohlangana nojesu kunjalo awufuni ukusala uyintombi elele khona-ke kungcono ungene kusomkhumbi mkathi khona manje futhi uphakame ngaphezu kwalezi zinto uphezulu futhi ngaphezu kwayo kunzima ukuthi abantu bakuqonde abakaze bakubone kuyinto ethize entsha kodwa ngokufanayo nje kufakazele ukuthi ngokukankulunkulu okunye kokuzuza kwakhe ngempumelelo kokugcina nokwakamuva ukuzibonakelisa futhi athi okhona yim imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza akumangalisi ngenkathi bethola lowo somkhumbi mkathi okuqala emhlabeni ukristu engunkulunkulu ebonakalisiwe ngenkathi lewo wesifazane ethinte ingubo yakhe waphulukiswa ngenkathi upetro efika ebukhoneni bakhe bakhe futhi wathi igama lakho ngusimoni wena indodana kajona labo siyazi bezenkolo labo bafo behashi lekalishi babengazi nje ukuthi bakuqonde kanjani lokho ye abakwazanga bona nanamuhla bakuqonde abakwazi ukukwenza futhi sitshela ukuthi ngenkathi malapho nalowo wesifazane emthonjeni wamtshela izono zakhe nalokho aye kwenzile futhi wangena watshela abantu emzini wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile ngani kwakuyinto emangalisa kangakanani leyo babazi ukuthi kwakufanele kube yinto ethize ehlukile kulokho babenakho akumangalisi nikodemu leso saza esikhulu seza kujesu futhi sathi rabi siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kunkulunkulu ngoba akekho umuntu obengenza lezi zinto uma unkulunkulu bengenaye futhi lowo somkhumbi mkathi ofanayo wathi okholo yimi imisebenzi engiyenzayo nayo uyakuyenza sesilungele ukusuka ukubala ngokuhlehla sekuqalile ungenile na sibalani na
Ephesus, Smyrna, Pergus, Thyatira, Sardis.
I-efesu ismina ismina iphekamu ithiyatira isadesi ilutela iphiladelphia uwesley ilaudikeya ipentekoste Sesidlulile kukho manje yini elandelayo na ayisikhombisa kuphela awunawo ayisishiyagalombili o ngingathula kanjani lapho ngibona lezi zinto na ngingema kanjani ngithule mfowethu layilu na yini ngingayenza ngaphandle kokwenza lokho engikwenzayo na awukho omunye onyaka ozayo bangaka abafundi bebhayibheli phakathi lapha waziyo ukuthi lelo liqiniso na phakamisani zandla zenu bantu o hhayi omunye onyaka kona-ke yini elandelayo na uzero uhlwitho kungani ngifuna isakhiwo sesigidi samadola na ithende nomikotishi kungani kufanele ngibe nendaba na bangakhela isigodlo laphaya amarubi namadayimane nesiliva negolide amabhokisi akhe agcwele unengcebo engakhulumekiyo ngingumntwana wenkosi o angiyifuni ingcebo yalo mhlaba nginengcebo ezulwini ngiyabonga nkosi ngelinye ilanga ngangena eshubhini likasomkhumbi mkhathi umzimba kajesu kristu ngabhaphathiza phakathi lapho ngomoya ongcwele futhi ngibhekisise ngilindile ngilalele ekubaleni ngokuhlehla ngibone iminyaka idlule 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 ukuze kubale unyaka wokugcina ukuphefumula okulandelayo kungaphezu kwemizuzu emithathu ngiqonde ukuthi ngaphansi kwemizuzu emithathu isayensi ithi imizuzu emithathu ukuthi umhlaba uqhunyiswe ngesikhathi kungaphansi kwalokho umoya kajehova olandelayo ngokuthi phumani kulo bantu bami khuphukelani phezulu amen sibuka khona lapha ngaphambi kokuba kufike lesi sikhathi futhi sibone amandla akhazimulayo kankulunkulu ebuyele ebandleni ubukhona bukajesu kristu ubukhona bazo zonke izindawo obukhombisa ukuthi yini nalapho ekhona naphakathi kwethu ngo yenza imisebenzi efanayo ayethembisa ukuthi iyokwenziwa kulo nyaka nakho la ikhona efakazisa ukuthi usenguye mahebheru ishumi-nantathu athi ujesu kristu ishumi-nantathu isishiyagalombili athi ujesu kristu ngoyezulu lamuhla naphakade futhi wayelapho-ke ngesikhathi sakhe sokulungisiswa kuluther kwakukhona ukristu ngesikhathi sakhe sokungcweliswa kukawesley kwakukhona isikhathi sakhe ku-azusa street pentecostali laodikeya ngani na kwakuyini na unyaka wendiza ipentecostali manje nangu usomkhumbi mkhathi osuka ngaleya uya emkhathini ongaphandle indiza ibingeke ifike emkhathini ongaphandle kodwa usomkhumbi mkhathi uyakwenza udumo kunkulunkulu ngilalele ukubala ngokuhlehla ohe kungani silindile na ihora elinguziro ihora lapho yena uyagadla sesiwudlulile unyaka wephentekostali bakuhlela futhi baphumela ngaleya beqophisana babuyela ngo ebhabhiloni njengoba bonke abanye futhi banani namuhla na lelani wayebahlanza nini nje lapho sebesivivi futhi isikhathi sikuhlaza uyakwala yena okhipha insali kukho nokubala ngokuhlehla sekuphelile nosomkhumbi mkhathi usehambile waye ezulwini woza sihambe mfowethu eza sihambe tate yiba nesiqiniseko ungathathi amashanzi unganciki nje kwesinye esipiliyoni selothela noma isipiliyoni se-methodist noma isipiliyoni se-pentecostal ake senyukele kwezasemazulwini manje phezulu singene kulungeni kukankulunkulu phezulu singene emandleni akhe phezulu kubona ukuthi ukristu angangena yini kini futhi azibonakalise ngokufanayo njengoba enza ngenkathi lapha emhlabeni niyakukholwa lokho na ngikholwa ukuthi unguyezulu namuhla naphakade kusele imizuzu emihlanu kube lesishiyagalolunye noma imizuzu eyisikhombisa kube lesishiyagalolunye leso isikhathi esihle sokuma izikhathi eziyisikhombisa eminye imizuzu eyisikhombisa uma uzothobisa inhliziyo yakho eminye imizuzu eyisikhombisa ujesu kristu uzofakazisa ukuthi ukhona khona lapha esakhiweni kulobu busuku amen kuzima kubashayeli behashi nekalishi kukubona lokho kodwa kulapho noma kunjalo ukufakazisile sisesikhathini sokuphela ulapha uthembisile imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza ngalolo suku isikhashana futhi izwe ngeke lisangibona nokho niyongibona ngokuba mina ngiyoba nani nakini lapha ekupheleni konyaka futhi nakho la sikhona ngizoba nani ngibe kini ngalolo suku niyokwazi ukuthi ngikubaba ubaba ukimi mina ngikini nani nikimi lo ngunkulunkulu kubantu bakhe ngunkulunkulu ngokuphelele ngunkulunkulu wayezokwenza kanjani lapho engena enyameni yomuntu na buka yena lokho ayeyikho ngenkathi esenyameni yomuntu ini ngabe wazishaya isifuba ngokuba yikho naka umnumzane wathi angenzi lo njengizi ngibona ubaba wami ngikhombisa khona kuqala ngokani ukuthi wazifakazisa kanjani yena uqobo ukuthi wayeyisiqinisekiso kanjani sokuba ngumesiya wayengumesiya wayazi wayekwazi ukutshela abantu wayibona imicabango yabo uyayazi inhliziyo yakho wazi konke ngawe uyakwazi ukwenzile uyazi ukuthi yini oyidingayo angakhuluma nawe ngonembeza wakho kutshele azame ukukukhombisa khona udevil wahlala kwelinye itombe uthi bheka kwenye indlela kuye ngokuthi ufuna ukubuka kuyiphi indlela manje yilokho kuphela njengoba beshilo okhethweni unkulunkulu ukuvotelile udevil uvote ngokumelene nawe manje lapho uphonsa khona ivoti lakho kuzocacisa ukuthi uyaphi kunjalo ufanele uthathe ukristu ufanele uthathe izwi lakhe ufanele umkholwe futhi uma yena uma ibhayibheli lathi wayenguye izolo namuhla naphakade khona ke ufanele abe ngofanayo ncamashi manje uyakukhola lokhona phakamisa isandla sakho bangaki abangafuni ukuba uzomkhumbi mkhathi kankulunkulu ongathi ngingantweza ngisuke enhlanganweni futhi ngikholwe kukristu manje nje uma ukristu engukristu uma nginitshele ukuthi bekukhona umoya kajohn dillinger kimi bengingaba nezibhamu ukuphila kwanoma yini kuzozikhiqiza okungaphakathi kuzozifuqela ngaphandle leyo ndlela esonto lingena lutho ngaphakathi kakhulu ngayo niyabo ukuthi abantu benza futhi baziphathe kanjani bazibisa ngabakristu kukhuluma kuphela ngokungabi nalutho ngaphakathi lapho kristu ephakathi lapho uyanyakaza uthi abashumeli bamayikwipidi futhi besaba ukusho okulungile nokungalungile besaba ukuthi inhlangano yebandla izobakhipha kuthiwani ngokristu na uzokukhipha uma ungakusho ngakho wena ungumngane kabani wena ubani o ufuna ukuba umngane kabani na ufanele ukhethe ngamunye wethu kufanele yenze lokhu kukhethe unkulunkulu asisize senze ukukhetha okufanele
is my choice.
UJesu Kristu isinqumo sami asikhothamisa amakhanda ethu manje.
Heavenly Father, here lays handkerchiefs.
Baba sezulini naku kubekwe amaduku phezu kwaleli desk kulobusuku. Lokho kusho ukuthi kukhona abantu abagulayo. EBhayibhelini bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni kaPaul ongcwele babeka phezu kwabagulayo basinda. Manje siyazi ukuthi asisuye uPaul ongcwele kodwa wena usenguJesu. Kwakungeyena ekuqaleni kwakunguKristu futhi uNkulunkulu ofanayo osebenza ngethuluzi lomuntu elifanayo njengoba unjalo ngaleso sikhathi. Vumela umoya wakho Nkosi uqinisekise izwi lakho futhi uliveze manje futhi uphulukise abantu abekwe kubo lamaduku. Ngoku siyakucela egameni lika Jesu futhi baba kukhona labo lapha kulobu busuku mhlawumbe ofuna ukwenza ushintsho abafuna ukuphuma esivumweni khona sabo futhi bangele kuKristu wangempela uzomkhumbi mkhathi kuphela ongasithatha Unguye kuphela ngeke umuntu oye wenyuka ngaphandle kwalowo owehlayo ngisho nendoda nayo umuntu baba kuphela lapho sikuye ngombabathizo kamoya uzinikele ngokugcwele izwi lakhe ukuze aphile ngathi futhi enze futhi abonise izwi lakhe angeke kokuqube ngoba uNkulunkulu isinqumo sakhe sokuqala siphelela angeke yasiguqula singaba nesiphelo senza zonke izinhlobo zamaphutha akanasiphelo futhi uphelele izinqumo sakhe sokuqala sisinqumo esiphelele futhi sifanele sihlale sinjalo futhi siyakwazi baba Manje wathi okholwe yimi imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza akakwazi ukuguqula leso sinqumo wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma kuphila kukaKristu kukuwe uma umqondo kaKristu khona-ke siyakhathazeka futhi senze izinto zikaKristu wathi lezi zibonakaliso azenzileyo ziyolandela lonke ikholwa elikholwa kuye manje makwazeke kulobu busuku Nkosi ukuthi wena uphakathi kwethu singabantu abafayo izidalo ezingabantu izinhliziyo zethu ziyavutha sibona okuhle nokubi sibona ukukhula kwesayensi sibona ukukhula kwebandla siyabona amandla evangeli likwenzayo futhi siyaqonda ukuthi awukho komunye unyaka webandla ozayo wabikezelwe ezwini wathi akukho obekungengezwa kulo noma kususwe kulo. Kodwa ke sibona ukuthi sayenze inayo imishini yabo emikhulu manje ezobasusa emhlabeni. Baba, sikubonile kufanekiswa konke phansi unyaka wonke. Manje siyazi ukuthi sisekupheleni nokuthi uKristu umsindisi wethu ahambe phakathi kwabantu bakhe kulobu busuku futhi anikeze isiqinisekiso sokuthi ulapha. Wathi noma phi lapho ababili noma bathathu bebuthene egameni lami ngiyoba phakathi kwabo, noma yini abavumelana ngayo njengokuthinta noma yini into eyodwa futhi bacele bayophiwa khona. Baba, leli bandla maliphendukele kuwe ngokuphelele kwangathi ngingakwazi kulobo busuku ukuba ngizinikele kanjalo kuwe ukuze uzifakazise ukhona. Kwangathi amalungu omzimba wakho phakathi lapha angakwazi ukuzithoba kuwe ukuze sonke sibone inkazimulo kaKristu wethu omkhulu isebenza phakathi kwethu. Esinika isiqiniseko Nkosi ukuthi siye sagcwala ngaphandle konyaka wesivumo kholo ukuthi sisonyakeni wosomkhumbi mkati womusa kaNkulunkulu.
Grant it, Lord. We asked it in Jesus Christ's name for his glory. Amen.
Sibe khona Nkosi, sikucela igameni lika Jesu Kristu ngenxa yenkazimulo yakhe. Amen.
How many wants to be an astronaut for God?
Bangaka bafuna ukuba usomkhumbi mkati kaNkulunkulu na uNkulunkulu sibe khona. Manje iBhayibheli lathi ungumpristi omkhulu ongathintwa ukuze lwana nobuthakathaka bethu. Ngilungiselela ukubiza umuntu omkhuleko. Niyakukholwa lokho na? Unguye zolo namuhla naphakade.
Now, if he is in us, in you,
manje uma egithi yena kini kimi khona ke uyophila ngathi asebenze ngathi ashumele ngathi yenze ngathi yenze ngathi ngokuba kuthina akusiye okhulumayo kodwa ngubaba ohlezi kini okhulumayo. Njengoba esho nje akusimi owenza imisebenzi, ngubaba wami ohlezi kimi owenza imisebenzi. Nonke niyakukholwa lokho. Manje bangaka abantu abagulayo osesakhiweni na? Phakamisa isandla sakho uthi ngiyagula, ngidinga ukuphulukiswa. Nomaphi nje kuse zonke isakhiwo noma isidingo awukuseduze impela kuyo yonke indawo. Manje kumbulani kusukela kulesi sikhathi kuqhubeka ngena kucala ngomgceki nanoma yini engenzeka. Ngakho uma ungakholwa lesi sikhathi sakho sokuthi uhambe, uyabo, ngoba khumbula lokho kusuka komunye kuye kumunye. Sesikuboneka ngaki na omunye komunye? Ngibabonile bewa benezithithwane baphathe umdlavuza bafe bekhubazekile ezihlalweni zabo. Niyakwazi lokho? Bangaka abakwaziyo lokho nabazi ngakho na? Futhi bheka kukuyo yonke awu yonke indawo. Ngakho yesikhathi sakho sokuhamba. Uma ungumgxeki ungahlali lapha manje ngoba ngokuqinisekile uzoba sengozini. Ngakholwa hlalani ezihlalweni zenu zithobeni. Abekho abantu abaningi kulesi sakhiwo engibaziyo. Ngiyalazi ibandla lami, kukhona abanye abantu basebandleni lami. Udadewethu Lyle, umfowethu Mo ubelapha. Bangaki phakathi lapha owaziyo ukuthi angazi lutho ngawe na? Phakamisa isandla sakho lapho, uyabo, ngokubonakalayo yiyo wonke umuntu. Manje uma uKristu wayemi lapha futhi wawugula kanjani, ubungamcela kuphulukiswa na? Ngokuqinisekile ubungakwenza, angakuphilisa na? Ubeyokutshela ukuthi ubesekwenzile kakade ngemivimbo yakhe naphiliswa. Kodwa ngesibonakaliso sakhe sobumesiya ukukhombisa ukuthi wayeyilokho Mose akusho nalokho uNkulunkulu akusho. Uma kukhona phakathi kwenu ongomoya noma umprofethi, mina iNkosi ngizozazisa kuye. Futhi uma lokho akushoyo kuyiqiniso khona-ke emuzweni. Uma kungenjalo ningakulaleli, ngizokhuluma naye ngemibono. Lokho akushoyo kuyafezeka khona-ke lelo iqiniso. Kodwa uma kungenzeki khona-ke ungakukholwa. Manje ngiyabikezela futhi ngiyalitshela ukuthi uKristu ukhona. Izwe lesayensi likufakazele ezithombeni futhi siseduze manje. Manje wena unenkathazo, ngifuna uthobeke nje ngendlela ongaba ngayo futhi nje nikhothamise amakhanda enu umzuzwana futhi nikhuleke nonke kanye kanye.
And just believe now with all your heart that Christ is present.
Futhi kola nje manje ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uKristu khona.
Just have faith, don't doubt, everywhere around.
be in prayer.
Iba nokukholwa nje ungangabazi yonke indawo nxa zonke yiba semkhulekweni.
Just pray humbly. Say, Lord Jesus, be merciful to me. I'm trying.
Khuleka ngokuzithoba uthi Nkosi Jesu yiba nomusa kimi ngizama ukukholwa.
As we set communing with Christ.
Njengoba sihlala sixoxisana noKristu uNkulunkulu sisize.
God be merciful to us. To draw nigh unto us as we.
Nkulunkulu yiba nomusa kithi ukusondela kithi njengalokho thina sicabanga njengabafundi becabanga bekhuluma.
While you thought on these things, behold the angel of the Lord appeared.
Esacabanga ngalezi zinto obheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye umbhalo uthi.
Just be reverent in your hearts looking believing.
Nje ehle niphale ezinhliziyweni zenu nibuka nikholwa manje njengoba niphakamisa amakhanda enu emva komkhuleko manje bukani ngapha.
And you believe now that Christ
futhi ukholwa manje ukuthi uKristu uyaphila, vuma wonke amaphutha akho futhi ukholwe ukuthi uKristu uyaphila. Futhi manje uma engumpristi omkhulu ongazwelani nobuthakathaka bethu, khona-ke uma engwezela namuhla naphakade ubezo kwenza kanjani uma ubethintiwe na? Usifazane wathinta ingubo yakhe akazange akuzwe ngokuphathekayo ngoba yena ingubo yabasePalestine ilenga ngokukhululeka ilengubo yangaphansi. Futhi ngakho uPetro wamkhuza wathi wonke umuntu uyathinta. Wathi yebo, kodwa akube ukuthinta kuhlukile, amandla okuqina asukile kimi. Futhi wabuka phezu kwezithameli zakhe waze wathola isifazane omncane futhi wamtshela ukuthi wayenomopho nokukholwa kwakhe kwakumsindisile. Manje ileyo ndlela umpristi omkhulu enze ngayo izolo, futhi uma umpristi omkhulu ofanayo ubeyokwenza ngokufanayo namhlanje. Manje njengoba ngenawo umzimba wenyama emhlabeni kodwa umlobokazi wakhe nje usebenza ngalokho, umuntu ohlala njalo kwakunguNkulunkulu ku-Eliya, uNkulunkulu kuDavide, uNkulunkulu kuKristu, njalo niyabo unomzimba wakhe emhlabeni. Manje kwale ndaba ukuthi ubezongigcoba kangakanani uzofanela kugcobe nawe, abaningi ojesu izinto uJesu ayengenakuzenza yena uqobo ngenxa yokungakholwa kwabo. Siyakwazi lokho niyabo, bathi lokhu wakwenza eCapernaume ake simbone kwenza lapha, futhi wamangala wayesehamba futhi wabashiye niyabo ekungakholweni kwabo. Manje emkholweni uma ubungabona ukubonakala kwakhe kubonakalayo bekungeke yini kukusize na? Impela awu, manje angeke abonakale emzimbeni wenyama uma ekwenza osomkhumbi mkhathi sebehambile niyabo, uzokwenza lapho efika ibandla selihambile niyabo. Siyakwazi lokho, ubungawubona umbono wakhe kodwa kuphila kwakhe kuphakathi lapha. Manje ukuba bekukhona indoda emi lapha ebinezibazi zezipikile ezandleni zayo nezibazi zameva noma yimuphi umzenzisi, ubengakwenza lokho ya, kodwa ubungasilela ngokuthi wayempiloni. Kusisala ukuthi yena abone amajuda amtshela athi, ngani ngumuntu uzenza uNkulunkulu? Wathi, uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa, kodwa uma ngenza imisebenzi kababa wami khona-ke kholani imisebenzi ngokuba efakaza ngami kuyafana namuhla ebusuku. Masikuthathe ngomugqa ngomugqa kukuyo yonke indawo. Kholwa manje kule migqa lapha, bangake lapha ya ogulayo manje owaziyo ukuthi anginazi na? Vele uphakamise isandla sakho uthi, ngiyagula, ngiyakhuleka Nkulunkulu. Ukubukela nje angikwazi ukukwenza kwenzeke, kufana nokuthi nje angikwazi ukukuchaza, kufana nephupho kuphela. Awulele wena wakhiwe wazalwa ngelo ndlela ukubona imibono. Uma bengikutshela ngiphuphela iphupho ubungekwenze, kuthathe umuntu mumbe owenza okunikeza iphupho ukuba ukwenze. Ngikwazi ukukubonela umbono ngaphandle uma uNkulunkulu engikhombisa wona. Uma nje uzoba nokukhola futhi ukhole ukuthi engikushilo kuyiqiniso, yilokho angitshela khona ngenkathi lokho kukhanya kuma lapho ababekhona bonke, wonke umuntu ekubuka ngenkathi bethatha izithombe.
Washington DC copyrights angel of the Lord. You just have faith to believe it.
Kuse Washington DC amalungelo obunikazi ingelosi yenkosi, unokukholwa nje ukukubona.
Your
Nanti nini kazi manje ngifuna nina nonke bukani lapha ukuboni lokho kukhanya ukulenga phezulu kwaleli nini kazi lapha inini kazi lincane lihlezi khona emuva lapha na manje uzama ukufihla isonto sakho manje ngiphothele inselelo lokho kwelamanqamu ukuboni lokho kukhanya khona lapha na manje bekusisana ngempela ucela inkosi ukuthi kubunise khona lapha isimara gitu ukuzungeza lowo ofanayo bangaki abasibonile isithombe sakho na Ake sibone isandla sakho impela awu nakho khona lapha niyabona kuyini na sisezingeni manje
I've never seen that lady
But ngikazi ngilibonelelo nenekazi kodwa uyabheka kimi dadewethu sizihambe komunye nomunye angikwazi uNkulunkulu yakwazi
If the Lord Jesus will reveal to me
Uma inkosi Jesu izokwembula kimi okufanayo noma into ethize uyenzile into ethize obungamele ngabe uyenzile noma into ethize engalungile ngawe into ethize waziyo ukuthi angazi lutho ngayo futhi uma azi obekukhona impela uzokwazi ukuthi kuzoba yini uzokwazi noma ngabe lelo iqiniso noma cha uma ezongitshela lokho uzongikholwa ukuthi ngencike yakhe futhi ukholwe ubukhona bakhe na ingabe nonke nizokwenza na
The lady is suffering with a heart trouble Right. She has a gallbladder.
Inenekazi lihlushwa yinkathazo yenhliziyo kunjalo linokungasebenzi kahle kwesigubhu senyongo. Yilokho udokotela litshele khona ngikaze ngilibona impilweni yami kunjalo.
You got someone on your heart you're praying for. It's a boy.
Unomuntu othile enhlizweni yakho omkhulekelayo ngumfana futhi usenkonzweni futhi akekho lapha.
He's in a place where he's near
Usendaweni lapho khona kuseduze nezintaba iDenver kunjalo kunjalo futhi ukhathazekile ngesimo sakhe sokuthuka kunjalo
You believe God can tell me what your name is Mrs. Radcliffe?
Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani igama lakho na uNkosikazi Radcliffe uJesu Kristu kuyezelo lomuhle naphakade niyabona ukuthi ngiqonda ukuthi ningosomkhumbi mkathi na
Now here There's a man pulling off his glasses white.
Manje lapha kukhona indoda ekhumula izibuko zayo isene zingebeze utheni ayo ibuyisela izibuko zayo ukukhanya kulenga kuyo ngo.
He's a stranger to me.
Isihambi kimi ihloshwa yisifo samathambo angikwazi siyizihambi ngabe kunjalo na.
You're not from here.
Uveli lapha uvele eKansas uyakhole ukuthi uNkulunkulu ngeke utshele igama lakho njengoba atshele uJesu ukuthi lalingubani igama lika Petro na
Mr. Vaughn That is correct Go back believing
Nomzane Vaughn lokho kunjalo buyele emuva ukholo nali ninikazi lihlezi khona emuva lapha lingiphikile ngo anikuboni lokho kukhanya phezwa lelo ninikazi lapho na kubukeni niyabo lisihambi kimi kodwa limthintile lisekuxhumaneni usehambe ngo lapho likhona umoya kaNkulunkulu
The lady is suffering with a lump in her breast It's right She's not from here either
Inenekazi lihlushwa isigaxa beleni lalo kunjalo aliveli lapha nalo livela eKansas uyakhole ukuthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi ungubani na uNkosikazi eSaitech
Astronaut
Usomkhumbi mkhathi
Praying for a loved one aren't you got cancer Dorothy Driscoll
Ukholekela othandiweyo awunjalo na unomdlavuza uDorothy Driscoll kholwa nje futhi ube nokukholwa kuzokwenzeka ehe isimilebeleni esigaxa nkosazana dikhaseni uma uzokhola ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu uzokususa kuwe
I don't know or never seen her in my life
ngemazi ngikazi ngimbone empilweni yami kunjalo kunjalo na uyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na uyakholwa na iAzotha Street ayikaze izibone lezo zinto lokho akubanga njalo selokho uKristu waba semhlabeni futhi uKristu usemhlabeni manje sibonise kamoya ngcwele ekugcwaleni kwawo ezama ukukususa kulezi zinto eziboshelwe emhlabeni ukukuphakamisela ebukhoneni bakhe okhona yimi imisebenzi engiyenzayo nayo uyakuyenza uyakukholwa lokho na bangakikini abaphethe amakhadi omkhuleko kuba bakhulekele na bangakikini abanethemba kulabo abafowethu abangabefundisi bangake befundisi bafundisi abalapha na phakamisana izandla zenu ngingathanda kuba nabanye benu beze lapha nime nami umzuzwana nje abanye benu bafowethu enikholele kuphulukiseni ngokaNkulunkulu ngifuna labo abanamakhadi omkhuleko bashaye umugqa kulolu hlangothi sizokholekela abagulayo ngenkathi lolu gcobo lusahamba ngifuni ukuthi luhambe nibo ngifuna kubeka izandla kini khona manje nina eninamakhadi omkhuleko shayani umugqa khona ngalapha.
Come right down this way. Let some of the ministers of the gospel come here to me just a moment.
Velani nehle nize ngapha ake abanye babefundisi bevangeli beze lapha kimi umzuzwana nje.
If you die in your sin of unbelief, God is not responsible.
Uma ufela esonweni sakho sokungakholwa uNkulunkulu akanacala. Uma ufela esonweni sakho sokungakholwa ebukhoneni bukaNkulunkulu uSomandla ungakwenza kanjani na? Wozani lapha bazalana bangebefundisi noma yimuphi umfundisi ofuna ukuza ame nami ngiyajabula ukuba nawe uyindodana kaNkulunkulu woza ume nami futhi ungisize ngikhulekela laba bantu abagulayo wozani bazalane yima khona lapha ngenkathi besenza lo mugqa ube sesimweni khona lapha bili ungabamba izandla lapho na konke lapho kuze kube sekugcineni kwesakhiwo wena unekhadi lomkhuleko manje yima ngo esikhaleni esiphakathi lezihlalo bonke abanye ibandla debise kanda lakho manje emkhulekweni bafowethu abanga befundisi beningeze ngapha ngo ngaphesheya kwalapha nizungeze lapha khona ngo lapha yenzani umugqa ophindeke kabili umugqa ophindeke kabili ukuze sikhuleke senze indawo uNkulunkulu wasezulwini yabe nani ezantsi lapha uNkulunkulu wasezulwini wonke umuntu kanye manje ngobungcwele obunesizotha woza kulesi sikhale siphakathi nezihlalo abanye babantu benu bazobe bemile kulo mugqa omkhuleko. Kumbula ukuthi uma umoya kaKristu uzokwenza imisebenzi kaKristu futhi uma umoya kaKristu uzifakazisile ngokuqhubekayo evikini lonke esikhathini sonke awukaze wehluleke nakanye lezi zithunge zenkolo lapha ezikanye nami ziyakwazi emasimini angaphandle lapho abantu abayingcenye yesigidi bemi khona abakwazi ngishone ukukhuluma ulimi lwabo futhi babatshele okufanayo nje izinto okufanele zenziwe nezingafanele zenziwe ngabe yilabo kuphela ukhona ozokhulekelwa na kulungile nonke gebise kanda lakho manje futhi ngifuna uDoni uma ethanda ukuba eze lapha futhi ahole iculo inyanga enkulu manje seduze ngicela unganyakazi ngaphandle uma uza ngomugqa womkhuleko inyanga enkulu wonke umuntu ogodamisana amakhanda enu ngomkhuleko. Baba osezulwini manje sifuna ukugcobula kwamoya njengoba sibeka izandla zethu phezu kwalabo abantu abagulayo kwangathi bangadlila lapha kungabi njengoba bedlile kubazalwane babo sengathi bangadlila bazi ukuthi uJesu Kristu lapha phakathi kwethu futhi senza kuphela izifiso zakhe nemiyalo yakhe. Makube njalo Nkosi ukuthi kulobo busuku wonke umuntu odlulayo kwangathi angaphulukiswa. Busisa laba befundisi bevangeli lapha kwangathi amandla kaNkulunkulu angaba phezu kwabo futhi njengoba befeza ukuthunywa. Amazwi okugcina Nkosi owasitshela wona ngenkathi lapha emhlabeni wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakhulwayo ngegama lami bayokhipha amademoni bayokhuluma ngezilimi ezintsha uma bephatha izinyoka noma bephuza ukubulelayo akuyi kubalimaza uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusinda yilokho wakwethembisa Nkosi. Silapha sisenyakeni obucayi sisesikhathini sebucayi bekuhlala kunjalo kumelene neqiniso levangeli manje makwenzeke kulobu busuku Nkosi makuthi labo abangena cala futhi abalungele ukuphulukiswa kwangathi bangeza futhi baphulukise egameni likaJesu manje ngenkathi lonke ibandla wonke umuntu ekhuleka njengoba umugqa ungena ube semkhulekweni manje futhi bazalane njengoba nje bedlula khulekani nibeke izandla zenu phezu kwabo ngamunye odlulayo hamba lapha ubonge Nkosi Jesu ngokuphulukisa kwakho kulungile kulungile Don uma uthanda
sweetest name on mortal tongue. says Jesus, blessed Jesus, your many sins are all forgiven. Oh, hear the voice of Jesus. Go on your way in peace to him and wear a crown with Jesus. Sweetest note in Sarah's song, sweetest name on mortal tongue.
Ngabe bekuyibo bonke lowo obezokhulekelana, ngabe ukhona omunye ozokhulekelana, bekuwumugqa omfushane kakhulu, ngabe ngibatholile bonke ngobunye ubusuku na? Okay, nabantu abahlezi ezihlalweni ezinamasondo, sifuna ukuba beka izandla, qhubekani nicule futhi nikhuleke ngenkathi sehla siyokhonzisa kulaba.
I love the blessed Savior's name. I love the name of Jesus. Sweetest note in Seraph's song, sweetest name on mortal tongue. We'll sing around the throne of love his name, the name of Jesus. Sweetest note in Seraph's song, sweetest name on mortal tongue. Jesus, blessed Jesus, sweetest note in Seraph's song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung.
Ulani futhi.
In the name of our Lord Jesus Christ, let thy spirit come upon these, Lord, and heal them.
Ekameni lenkosi yethu Jesu Kristu, umoya wakho mawuze phezu kwalaba, Nkosi, futhi ubaphulukise egameni lika Jesu, ngiyakhuleka. Amen.
Let's stand up on our
feet now and give praise to God. Let's raise up our hands and say, Heavenly Father, we're doing this thanks to you. Thank you for your power and your strength. Sisize inkosi futhi wenze lezi zinto ngoba wena uNkulunkulu futhi uyaligcina izwi lakho siyakuthanda futhi siyakuhlonipha futhi siyakudumisa ngenhliziyo yethu yonke uNkulunkulu uthatha le nkonzo ezandleni zakho manje nikeze ukukholwa kuwo wonke umuntu ngegama likaJesu amen shayela phansi isixhobo sakho manje shayela phansi isixhobo sakho sokukholwa bese uthi khona lapha ngiyakwamukela nakho ngiyakukholwa njengamanje sekubelile ngingakwazi ngiyazi sekwenziwe egameni likaJesu Raise up your hands. All right, Brother Don. Thank you. 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 Thank you